Unajua kuna nchi ambazo wana kazi na hawana watu wa kufanya kazi. Na hapa nyumbani hatuna kazi za kutosha na tuna watu wengi. Kwa hivyo these countries need Kenyan labor. Na hivi sasa kuanzia kufikia leo asubuhi tulikuwa na watu 538,000 people have traveled. Na kila siku Mheshimiwa Rais 450 to 500 people are traveling through our airports and we are monitoring for work overseas. Kwa hivyo ni mpango ambao naambia kwamba tumelainisha mpango. Sasa the National Employment Agency is ensuring that only registered companies are taking you overseas. Takuambia, ikiwa mtu atakwambia anakupatia kazi ya kwenda ngambo na anakwambia unaenda na visitors visa, huyo ni mkora. Unapaswa kwenda na an employment visa. Usikubali kwenda atunaenda na tourist visa, atunaenda kupewa kazi. You'll end up in slave labor in a different country. Kwa hivyo usiende utulilie kule, do your due diligence. Kama kampuni haiko kwa mtandao ya National Employment Agency ama kwa ofisi ya labor, wachana nayo, usiwapatie pesa, ujipange.